Yabo kejangwa no basukuma Temyo mabala Wana kailo baba Ebu geni bonelele hogen yaka hama sombe Alena maloka shinjo wana chalesi Ebu nsembyo nganungosha Choji oshikoro Tule habu funguzi bo guest yakwe Samaki samaki big guest house Mayo mwana job play Najibona mawe juhudi jingwe
Aonashike masombe Temyo mabala gana neno tabanyi wa Kale hoka keva Wangwaka shinje mwana chale
Samaki samaki
Guest house
Samaki samaki
Oya kisasa
Elelu kulelelo guesti Wageni karibu
Oh mama we
Samaki samaki
Oh guesti
Samaki samaki
Ena ya kisasa
Elelu kulelelo guesti Wageni karibu ni Niwoneleje
Nosho soyo pande kama panikiwa hawelelo Ulumu jalazima kukowela oruhano Ale kenzela ichola yena magagala kushiko jipande kejikono Una maloke shinje akupilika kakete
Yashala nyingi jometela Kule mochoji Nemile mominga galusha konchoji Kuno ichola
Pande jamba kolilo namala Kosoro jambo dagala Ono gawiza mazao Kosoro jama ndege na makalanga Wande jama golilo na mala Kosoro jambo dagala Ono gawiza mazao Kosoro jama ndege na makalanga
Iyo humu ika shekele nzila Ekona jitaka ya gama ma
Nzila ya mali Ele mbine na angele ne humu Nololi tomogo chole sabo Changa moto jitaka ya gama Zela ya mali, elemine, na angele nehum Nololi tomoko chole sabo, changa moto jitaka ya ka
Ahoja kubihe vyashala, agachanga nikelo unamala
Oja mwanwa ni yonchoji, kulombabo shauli mamaganga Oja mwanwa ni yonchoji, kulombabo shauli mamaganga
Nete vyashala kisho unene, nane ninge ni kongomole
Maganga kayomba, ilichola shindele teruande Jaga nolongo machimbona, ligwa nukwende baka sabelaka Maganga kayomba, ilichola shindele teruande Jaga nolongo machimbona, ligwa nukwende baka sabelaka Kese unene na kumuka, nanina sheli jamba kuta Nene vyashala yamba kuta, jene ya nijola
Akayombo choji,
kese unene na kumuka Shala ya makuta Tene ya nitola soka
Hadikonga nongi zokolo msuka kajolo mbabu shaudi mwa maganga Ya shala keyo iteno seingu ngumule Alikaba choji baki ambile jaga nuruma wazo Umaganga umwile jaga nuruma chimbo nsumba mwichane
Ahonashike masumbe Temyo mabala gana neno tabanyiwa Kale hoka keva Wangwaka shinje mwana chale
Samaki samaki
Guest house
Samaki samaki
Oya kisasa
Elelu kulelelo guesti Wageni karibu
Oh mama we
Samaki samaki
Oh guesti
Samaki samaki
Tena ya kisasa
Elelu kulelelo guesti Wageni karibu Mwoneleje
Ulobo nesabo ya choro yole nda hakaya Neba gali hongwa nisale omasala nansima mogoko weja kaya Ulobo sagara dushi ushika sharumpulila Mwana jofla imayo Anga magangi koro
Mayo mwana jofule
Nina obana oye lende kaya
Wanisale mayo
Nina obana oye lende kaya Obo fula boko Obo mwole mwene la bageni mwole kwa Molo ya pe mayo mdi kalagachisa na wana zengo Obo fula boko Obo mwole mwene la bageni mwole kwa Molo ya pe mayo mdi kalagachisa na wana zengo
Oke miti sura kubise kopo moyo Kimiti sura kubise kopo moyo mama ma
Kitegele kakinga mwele abachoja abo mwalovela Kolondonke oko, habize na masalam Nidegeleka kinga mwene Haba choja abo mwalo vela Oko chikolo nonke oko abize na masala na bochungu bomali adebe mlecho le labana nogono mwengu kuwele nontondo balalisi na bochungu bomali adebe mlecho le labana nogono mwengu kuwele nontondo balalisi
umkemono ngro ya wiza abagenya hakaye shata shata kati Aliyabi pege moyo Nulu nabaniki ni bahabo zenganwa Mwikoku ihebela hangwako Manijaka
Aonashiki masumbe Temyo mabala gana neno tabaniwa Kaleho kake baba mwaka shinje mwana chale
Samaki samaki
Guest house
Samaki samaki
Oya kisasa
Elelu kulelelo kesiti Wageni karibu
Oh mama we
Samaki samaki
Oh kesiti
Samaki samaki
Inga ya kisasa
Elelu kulelelo kesiti Wageni karibu ni Mivoneleje
Ale ni chungela kakake huwa masima na makaya Ayandaba A Recording BTM Africa Group Ayandaba Shuguri Badikeba Shuguri Badova Binemo Hey, Abisambina Doho Wapi African Queen Toto Laki Africa Chelsea Mangala Tiki Saga Mwanike Yeko Mane Warelo Kineheko Mwanike Mage Wila Gomwa Nanchale Kiki Nyumbani ni Nyumbani Ha Gokaya ni Gokaya
Paramasombe Gatoke Mlale Mlale
Emile Mwi Yabachoji
Paramasombe Gatoke Mlale Mlale
Emile Mwi Yabachoji Yangana Yanyagosha
Yanyagosha Mama
Hoya na bana bangwa kashinje una malomo na chale zungizo kolomzuka nange sela ulenti na baraka keno debora bakongwa kashinje wapi Benson pamoja na Mikaeli watoto wa mzee kashinje aruna sanaeli Uchaga pole Kutihu ni mwe mutina badamini badugu vane Nuna maloka shinjo mwana chalesi Alina badamini baku Degele kaga Wapi mze Nicodemus Kenu hene lio mwama ganga Wadamini waweze shaji Alo Shabani Omari Na kilima hewa ya Woshilombo Nene jantalago simamia gamigodi idatu Nange shaga sano nchoji Wapi Hasani Omari Sarehe Manager mkundani ya Samaki Samaki Guest House Mipangilio ya wiza Tuhubu baba ishaji Aleto karibisha mpya bano Samaki samaki biggest house Dani ya masombe Jashike mwono kule Joseph Saidio fundi rangi Uyo we mililangi guest ya samaki samaki wakazi o masumbwe Mtawa Nyerere Jini mwawa songo mayongi kono mwana lupa mpula Ukabia langosha ojidanda Alebeja mishikanwe masombe Choji oji kolomwa na wibasa Ale kusakula kanyanda juma ya wanga Kawashe
Para masombe gatoke mlale mlale
Emile mwe ya bachoji
Para masombe gatoke mlale mlale
Emile mwe ya bachoji Yangana yanyagosha
Yanyagosha mama
Yangana yanyagosha
Wae wane emile mo
Para masombe gatoke mlale mlale
sendito. Ale subuta ka nyanda botaka la bulale. Nyanda on tuzu.
Tegisa.
Sari na mama. Mstuwe chapailale. Wela genundo nundo. Uruma mize baka pela kaswalala. Awela kebalolo kwirunde. Yisombe ya nzumbe. Kinehe mamyo mamaganga. Anko Dixon maganga. Eh, batale babiti em Africa.